Ichuma cha sukari cha Bujiri Sugar Company Limited nga bali mu kyalo kye Bubugo obeera ogenze mu ggombolola ye Kapyange Bujiri eyo batandise eddemo ly'okuŋŋaanya omusaayi babeere nga bakendeeza ebbula ly'omusaayi malwaliro ag'enjawulo agali e Busoga era akulembera kampani eno Bernard Baguma agambye nti omusaayi ogukuŋŋaanyizibwa baagadde gubeere nga guyambira ddala Bannayuganda abadaagadaagana ebirwadde abakulembeze b'e Bujiri bakyenyigiddemu n'abayuganda Blood Bank nga kw'otadde ebitongole nga As One Ministries e Bujiri awo ne bagamba nti obudde buno ke bakole kye banaabeera basobodde mu kuyamba obulamu obw'abannansi era yuniti eziwerera ddala 6 zaakuŋŋaanyiziddwa ze baagala okubeera nga bateeka amalwaliro ag'enjawulo agali e Busoga nga Bernard Baguma bw'atunnyonnyola.
We have held this blood campaign for 3 years now, and the reason behind it is because we had a meeting with the DHO, and he pointed out one of the challenges in this Busoga was lack of blood due to the road tonnage and carnage on that road, but also hemorrhages in the hospitals. We felt we could give back to the communities.